Voltamos a apresentar Kalimba.
Este ano, a Nigéria veio com 4 nomeados à estatueta de música tradicional no Afrima. Vamos conhecê-los. O grupo Caveman, com a canção Osondo, em Yorubá, Sobrevivência. O milionário rapper KC, com o grupo Okwesili-Eze, apresenta a faixa gospel Cultural Praise. K-1 The Ultimate defende a canção Adeoriokin. E fechando este bloco nigeriano, Larry Gaga, com participação do astro David O, concorre com a canção Dalton Thomas. São os representantes da música tradicional da Nigéria no Afrima 2021.
Binaga ije gile kulana zoe Osondwe Osondwe Binaga ije gile kulana zoe Osondwe Osondwe
Osondwe Osondwe
Osondwe Osondwe Asondo, Asondo, Binaga ije gile kulana zoe Asondo, Asondo, Binaga ije gile kulana zoe Asondo, Asondo.
Mama zura rume
Kedi yenge mele zinege Udugula
Nisime
Ambo yega
Wana yeses Rapotaro wono chukuna Oyunu ganefe Munezi nu nomo Aigefe chuku Okaka kebi nigwe nam Manite na okugu Alfa no miga Nani gika igefe Anokwana nobia puo Anokwana niruju Baby eronwe gita Baronye igefe Munonwe mu
Tio baka gefe
Koko sisi nenye
ndu Obara kitupu jirinonu
ya Ogara yangada
Nani yaka gefe
Okakake binigwe
Malite
nogu gu
Afanu meka
Ogara yangada
Nali ya kangefe
Muno wemo
Siyupa kangefe Koko sisi nenye
Koko sisi nenye
ndu Nali ya kangefe Okakake binigwe
Okakame
Malite nogu
Malite nogu Imamaya, 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 Tebube Imama Jesus, Imamaya, Imamaya, Tebube
Otosiribasi Chineke
Onyoma
Otosiribasi Chiyofa
Onyeze
Imamaya, 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 Tebube Imamaya, Imamaya, Imamaya,
Tebube Draw me nearer, draw me nearer My God, Jesus,
my source every day, Father,
I pray. Omewoya, Jehovah Jireh, Omewoya, Abu Miembo, Omewoya. Omewoya nobeya Jehovah mewoya
Omewoya 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 nobeya
Dawa twodi
Dawa twodi
ulo Wadi ola
Turese Kroliano Ampawa
And Pawa Tosorua me
Jesus Boke
Iesorua kube
Jesus Boke
Wana yese
Waino nimeya
Ewo
Agama abuya Agama abu Jesus Jesus Boke
nwere mu onye na-edu m ije I nwere onye na-edu gị ije e nwere m onye na-edu m ije naanị Jizọs na-edu m na-aga Ibuchim oh ibuchim Ibuchi anya m ji ahụ ụzọ Agada gbachiri ụzọ nwoke obi ọma Olile anya nke m dị nsọ Ahụ ya hụrụ ọkụ ma ghere ọkụ Ọ gịnị ka m ga-eji tọrọ gị zoro gị Aga m akpọ isi ala nye gị ekele Ibuchim oh Jehova me
Ibuchim oh ibuchim Ibuchi anya
O meworo mi ihe m yọrọ ya Jehova Jehova na Jehova Aṅụrụ aṅụrụ ndụ Ọkaka Jigide m Onye nwe m Jesus Jigide m Jigide m Onye nwe m Jesus nọnyere m nna Ọsọ gị ka anyị ga-agba Mmeri gị ka m ga-emeri ụwa Nye m ike oge m niile Ka m garida, ka m garida
Jigide m, onye nwe m Jesus Jigide
m Nna m jisie n'um ike Ọsọ gị
Ọsọ gị Ka anyị ga-agba
Ka anyị ga-agba mmeri gị
Ka anyị ga-emeri ụwa
Eze na
Emike Oge niile Ka alịda
Aka ya ka ya Aka Jehova na-emere m mma Ọlụ ebube ya ga na-erugharị n'ebe m nọ Isi ike ndụ ga na-adịghị ya tata ewo aka ya aka Jehova na-emere m mma ọ na-emere m mma
aka ya aka Jehova na-eme mma
ọ na-eme mma Emere m mma
Ọmebube ya Ka na-eruwa niile bainọ
Isi ike ndube
Isi ike ndube Ka na-adịghị atata
Ewo
It's my maestro on the beat, baby
Ìyanu ọlọ́run ọba, 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 ìyanu ọlọ sinmi o. O ṣwaju iyanu Ọlọrun Ọba, 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 lele wa ri. Anu mo ri gba ade ori o. Anu mo ri gba ade ori o.
Stand up, you're talking to me, but Obi Kubana, I saw my girl, yeah, yeah. I saw my
No próximo bloco, concorrentes de outros países às estatuetas de melhor canção de música africana tradicional no Afrima 2021. É rapidinho e já estamos de volta.
Estamos apresentando Kalimba.